so what? Mr. Sig again.
Nifumilie mama, tarudi home. Mwenzako nazisaka, tu enjoy.
You are the only one, the only one for me.
Alex is on the beat.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama, nacho kwamba mi uniridhie. Oh mama, japo maisha sege nemnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, we gandama.
Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke, na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
Unanipa utulivu wa moyo, wala roho yako hainanga choyo. Kukuwacha ndanzaje, pendo kama lako ndapataje.
Girl, I wanna have you by my side. You're the one who ring ding in my mind. Ukinitoke takuwaje, bila wewe ntafanyaje.
Oh my dear, naleta vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Ola waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tunda mindo sidi. Mina kupenda sana, tusiachane mana.
Nifumilie mama, tarudi home. Kona zisaka tunjoy.
You are the only one,
the only one for me.
Oh mama.
Oh, 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 oh.